ngatwole kire misinde jamazalibwa ganyeni mwageni akansanvu mugumweje chitibwa ejo kubera wonga nakuzo mwezi 12 wa mwezi gwa kafumula mpavu abakulembeze mbwa kabaka bwa Buganda mugombola ya mutuba mwenda goma musaza lye chagwe njabali wa muna abakulembeze mu government ya wakati mu kitundu kino Benjamin Vorwa kasasiro wachale medde mu bantu mu kitundu echo kibagamba nti bolekedde okufuna endwadde ziva ku buligo bino babituuse kwe abadde bakola bulungi bwansi mu kabuga ke state mu division ye goma mu kibuga ekyemukono ng'omu kwa okube yakulembeddemu okwetekera emisinde gy'amazaalibwa ga namunswa ag'omulundi guno bo gye bagenda okusimbulira ku Riders Hotel mu kabuga ke state.
Obuzibu obuliwo nti amazima abakwata tenda z'okusala kasasiro kontrakita zaabwe zagwaku essaawa zino bakola kyeyagalire emmotoka endala kubanga divizoni y'eggoma edivizoni esinga obunene mu Uganda yonna bisaniko bingi tenga tetulina toka zibitwala
munisipo be bateekeddwa okubeera nga bajja kasasiro mu bantu naye tulinamu obulamu buyite bugayaavu enkola y'emirimu si nnungi nnyo so tusaba bakama bafa ba munisipalite okubeera nti ensonga ebagitereeza batwongereko ku mmotoka zijja kasasiro mu bantu amazima tasi ensuulirwa gyasuulibwamu esire kinene nnyo eri abantu b'ekitundu n'eri division iyo na n'eggwanga okutwaliza awamu anga ayinza okuvaamu endwadde endwadde nga ebola ebyo ebisinga obungi obukyafu obusukka obungi ebyo byonna bivaamu.
Oluvannyuma lwa bulungi bwansi boogeddeko eri bannamawulire ku Riders Hotel bwe basinkanidde abantu abamu kubakulembeddemu enteekateeka zino ez'emisinde z'amazaalibwa ga Kalalankoma era ne balambula enteekateeka zonna nga bwe zigenda okuba naddala mu bitundu ebyo.
Katuyina nga tugenda kutegeeza abantu ba Ssaabasajja Kabaka enteekateeka gye tulina ku Kabaka Basderan. Kabaka Basderani enteekateeka zonna tugenda zikwatira wano ku Rider Hotel nga tukitegese nga 12 tugenda kera tukumacya bwesaa nga 12 takuba tutuuse tusimbule tutegese ruutu za mirundi ebiri abadduka embeera empanvu waliwo kilomita 3 ne kilomita 5 era nga n'okumaliriza tugenda kubeera ku Rider Hotel tutegese ku lunaku olwo tulinayo olusiisira lw'ebyobulamu abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku lunaku olwo mukeere abalina endwadde ezitali zimu genda bajjanjabira bwereere tubawe eddagala ku bwereere.
Abamu ku baguza emijoozi nga bakulembeddwamu aba Riders Hotel abakulembeze mu gavumenti eya wakati n'abakulembeze okuva mu gavumenti ya Kabaka wa Buganda n'abalala bakunza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu kitundu kino okwenyigira mu nteekateeka zonna okusobola okuddukira omulanga gw'empalabwa ogw'okulinnya akawuka ka mukenenya ku nfeete n'okukunga abaami okulemberamu nga Ssaabasajja Kabaka bwe yalagira okulwanyisa akawuka kano aka mukenenya.
An announce our partnership with Kabaka Kingdom featuring mainly Goma, Mutwa Mwenda, Goba,